Ndio na mwanangu akisikia.
Leo nilituma beshte wangu wote ni wanaingia.
you're the one wendo naenda kuhang na big boys.
Chain god.
Ndio kwa sema manze bro, tutajiwasha vidi. Sikuka leo. Eh? Unaweza kuwa umekaa umetulia. Leo ndio zile siku manzi yako anaosha big boys vyombo manze. Sherehe imeisha. She is now being returned to you.
Kwa wale kuna mamanzi ndio bana inafaa hiyo message na una direct mali.
Bro. In fact ni kwa console. Mi at least manzi yangu anajua kupika. So na assume ameenda kupikia big boys. Tuseme tu kuna watu nafikiri yanga hivyo mama. Miss Juka
inafaa letewa kurugenzi wao.
Wafanya nini?
Wamwambie endo inlo tunatambua.
Nani? Kwani ajitambui? Anadai kuwa defined by other people.
Anasema tumpige tick.
Ah. Wapi jo? Labda mtaona tu mtapewa chance ya kwa comment section. Mnataka kupiga tick.
Yeah, ama
ama tunaogopa. That is what you want to say. Yeah, I know. I have nothing to hide.
Kuna story fulani nilisikia.
Story gani? About me.
What about you?
Niache kufikiri, niache kuwa narcissistic hivyo.
Bana.
Sawa. Yeah? Not everything is about me. Story gani?
Yada kuna mandome wanangoja ulete mama unajua.
Aha.
Ile introduction nini achukue details za mama ataka ni IG jina ya IG. Acheze kae.
Akisha find out kidogo. Ashapata way in. Ako inside your feeding bro, ako kwa table yenu. Unakoka zile boarding school za primary ndio likonga na hizi para. That is serving days. Food in a letter then mko na siku ya kuserve. Ama ni mimi pekee nilipitia shit kaa hiyo. Sasa nilikuanga hizi boarding school fani tu. Nishaipiga hizi story mmoja tu boarding school. Hii si regular boarding school. Kisha nilipeleka boarding school primary. Ni shule fulani juu ya mlima ya Reformed Street Children. Anyway, sasa hii ni kwa wanafunzo pia. Like kuishi na wasi, like kushare food. Sasa ina top cream sasa kwa siku ya kupakua.
Like a percentage gani liko ya Reformed Street Children? Like
a good jushule pia liko imeanza. So unajua pia ni the regular students ufikishe do. Hao wengine watakuwa sponsored. So but tuseme kitu ka 40%. Kwa 40% ni mob. Unajua hiyo washako wengi kuwashinda. Juu washakuwa streetwise. Huyo mtu sasa wote mko class 3 lakini yeye akona yeye ni twice your age.
Na bado una banja tu na same na meni pamoja.
Buda bro, unapoa
mbona kubuli mbaya.
Vizi. Kuna msanii anakichapa bedsano wake juu ya kutumia snacks zake. Like so jevu mkuja na shopping. Bed father kundi ana decide. Vile tunatumia anga hizi vitu.
Yote mko class 3.
Yeah.
Yako class
maybe 7. Yamepata shopping. Ameletewa shopping.
Kwa
hiyo ilikuwa tu for a term. Ilikuwa tu for a term.
Kwa Herodi.
Ah, sasa si mkoro akanitoa manze.
Sasa tu endo likuwa radio.
Mimi sijui kwani si mimi ni student manze, wewe si ni mtoto.
Bro. Kuna zingine ulikuwa na
3 years old, how old are you? At 3 years old class 3.
Class 3 uko 9 years
hiyo. 9 years hata kai na kubuna bonda tu like. Wewe sasa unge complain ujamu fight. Buda mimi hata even of course nilishaumia, nilishakatwa na mabati kwa mguu. Yaani kwa vitu zilifanyikia nyingi kwa hiyo chuo yani within a term manze. Hadi mimi nikaanza kukiwa sasa pilipili kwa chai. Jumsa na kwambia umpatie chai na kuoshea later. Si ati ni please anachukuanga. Sasa nikaanza sasa hiyo unakunywa kisha shibu
chai.
Kisha shibu neka pilipili hapo. Ukisema ukisha accept.
Lofana mimi kwa bully.
Kini. Hadi kwa school bus.
I think ni kwa hiyo time kwa nasa. Fulani boys friend of class 4.
You still remember your nasa ribu?
Nakumbuka. nakumbuka.
You still remember that ulemse ulifeel? You know the first time ulifeel like
huyo ndo mtu the one and only msasha yenye bully.
Unafeel kama amekunyanyasa. Hey. Like una, kuna hizi kupigwa, kuna kupigana za kid. Yeah,
niko class 4 bana.
Kuna shit not going your way, like that was the first time ulikuwa na feeling.
Yani,
as a kid.
Ile break yako buda lazima umpe. E5
ilikuwa hivyo.
Lazima na unaenda unampelekea, unamtafuta. Usipo bro.
Na yuko nursery.
Niko nursery bana yeye.
Bullying. Usama that is the first time you are.
Kudango lindo chuo nikasema basi.
Hona nini tu ali kuwa exposed to you via ama into the life.
Through manzio violence.
The I wonder children to swali yangu, eh? Like of any shit obviously as at some point lazima utakuwa exposed to your feeling yenye. And your shit is not going my way hapa ama kuna vena feel harassed.
Na pia uzibonga your story tu. Threat alikupea ukibonga.
What? Mimi sina kama nikisema story kwa school bus. Mzee anashanga kwa ni mtu wake ajui kufight. Mzee anashangaa yangi ni umekuwa bullied wewe kwani si uma hata msee.
Hata uma msee mbingi wewe sasa class 3 ako 7. Sha Wade kwanza ni street children alishakula
na
zingine sita.
Hauna meno.
Ako class 7 na ako 17 ya.
Unazama shaka. Hey bro, chill, unaweza kuua.
Ai. Wengi sana.
Anaanza kuvunja tu yoni. Mzama education pia mzee. Ai, lakini si na kama bado education the easiest tickets out of the nation.
Bana.
Hey, usiku mezuba hapo wagon good people. Welcome to the Genosi. I'm your host, the Black Aristotle. Aka your baby mama's baby daddy. Black Ninja Turtle na Sexy Teletubby. Leo tuko back again in the trap manzee na the Tripology kama. Huh? Gede ame reappear again.
Happy holidays my G.
Anatufungia mwaka.
Hey, ni honor bro.
What?
Sana.
What wako? As usual you do sometimes, tunaweza kuna some articles. Ama tu ni tu stories zetu tunapiga.
Sasa pia wazee umekuwa wapi bana?
Ah. Vile nimekuwa kanda ya nikikula holiday yangu kanda ya waterboard. Eh yeah, bro
kid. Island flani.
Nilikuwa natafuta view yenye iko kwa dirisha yangu Nairobi bro.
Nilisema
tota kama ni for but nilikuwa nimesema kitu for nilikuwa nimeka chini nimeka hapo. Rozile time soko hapo katikati. Na medi. Nafikiria there's a time manzani nilikuwa nimeka mahali ngine nasema this session be better like na waterboard around you. So you want to rather nikapata manze?
Niki ranga waterboard manze kufanya nini ya kwanza?
Ata
tatungwai.
Na iwasha hapo. Uone nature vizuri. Unatafuta vitamins zako.
Flani na breeze hapo bro.
Eh, wa, si kwanza breeze ndiliko the first difference I felt. Ila hata ukikaribia tu. Pale tu sasa hapa tu ni eh, lakini uko ni crazy bro. Juu nimekaa hivyo kwa hizo island.
So wazo sikimbia siji coast.
Ah, waterboard ni nyingi. Ai, what?
Ai, jojo.
Bro, Lake Victoria ni kubwa.
Kuna watu wengine wako counties landlocked bwana.
Sasa nakwambia Lake Victoria ni kubwa. Yuko eh lakini bro hata river hakuna. Hata river hakuna. Pale imagine anguka the most kwa hiyo kwa.
Ile kitoi boda.
Eh. Hata waterfall hakuna ile yenye.
Hadi
pond. Hata pond umetafuta pond umetafuta pond unaweza sikia tunaweza medical pond
tunaona mapuli
bro lakini hata Nairobi kuna epidemic sasa ikiwa unashikwa estate yenye kuna pool iko na maji estate iko na swimming pool lakini pool iko na maji
hiyo ni estate gani
boda mtaa nyingi swimming pool hazina maji manzee
kuna jibongo na jibonga kuna ndo naishi life
si ndo nasema iko sikatai lakini kuna mta mob hata leafy suburbs
hakuna pond pond iko lakini maji hakuna
the structure iko the structure of the mimi nashuki na vao andike hivyo sasa ukibai nyumba mimi nafai reduce rent mimi kama its prime current ilikuwa so sasa hakuna maji imetoa 20
legally or illegally
anyway possible. Na vesa iko na sasa wewe sikia ka already venye sai kumake money ni ngumu. Kuna countries ya ban Bitcoin. Sasa as usually do manze tunasoma articles hapa si ndio? Simona hapa sai kuna 40 countries, sai shafika 40 zimeban Bitcoin hapo. Ndio nakaa Israel hapo wow. Ndani. A couple of African countries
kama ndani. Mama yangu enzo na moka.
Iki trend imekuwa table day hata France walikuwa wamepush kitu hard. Kwa ati wana Bitcoin tu iko banned man.
Ah sasa unatayaje?
Si bijupe ni stinga ku London man. Like si kwani
wanda ni mimi personally na boy kana shit tu. Mayange no mob wame make it
man. Na hiyo.
Na hii shit.
Unaona walikuwa shamain Bitcoin kitambo. Washa make a couple of dollars for themselves. Gava inakata. Jupia gava juku I nini manze. Gava yezi regulate. Wacha tu gava yezi kubali. Sinika tuwe sayu kwetu na do nyingi. Hatu kuna bizako umekuwa tuna biashara biashara. Kaya rao taka manze. We are not filing everything. Kuna biya uja register biashara.
Chimba doze ndu kwa grao.
Hmm? Panangalia gari unaendesha bro. Wao joka but msako anisho history ya kubai.
504 ndo yangu.
Story ya kubai gari. Msako shikao na bai gari. Lazima kitu na extra like 100,000.
Extra.
Yeah. Si sasa tuseme una bai gari sasa si chini second hand. Kama mimi sasa ni naweza say for example mimi ndo nakupiga na hiyo story. Anisho manza hiyo gari ni una tena 100,000 fulani. Maybe hata spare bila iko. Kuna kitu hapo imerasti kwa karibu kuharibika.
Nasema kingoma kwa gari
unajua. Hiyo pia. Maybe seat inakubwa unataka ku tint. The first thing obviously utafanya kwa gari ni ku tint. Sasa hii kwa una
wewe pia wewe unaenda kwa gari na bia yako yote.
Ai. Si wewe umeshawa na gari umefika na gari. Si bado tumeweza kupurchase vitu bro. Umefika bei. Uwezi ukienda kwa ziwesha fika bei ya kitu unachukua. Eh, yes, sasa uwezi ndo kupurchase gari kwa da gari manze.
Gari si ya, gari si like.
Alafu na zipe lazima insurance flani kwa
rada. Yeah, right.
Gari na ni ngumu kwa asset manze. Juu gari ni kitu the moment you have it na depreciate in value. From the moment ume start now it's yours, ushaika mileage. Ushaika wear kwa tire. Sisi kuzi hii tire the same. Juu na kuzi hii gari na hii tire. Sisi, nisha endayasha.
Donde
za
wewe
ni msio kuona
ka
mita. Ai mita. Mita nimenunua gari. Like zi mita ti mita in total, mita ndio ama mita like, niko na this mita.
Kwa tu mita.
Uda. Ju hata useme land. Ile land bado itabidi umeka donda ni
tena. Land hata sijakuuliza mtaja land.
Sina fikira kila kitu sasa juu simsata sema mbona si biz. Mbona si nini? You still be putting money some ningori.
Lazima utabuy gari na imi.
So kuna gari hapa ndani na alafu imeishi ni hivyo. Tuseme jugari nenda kuchukua upwards of half. Kama tunaendea gari yenye imeendeshwa bro. Model za kitambo ya gari. Unataka kununua duet saa hii. Bali utabidi ume change ndiko vile unataka. Eh bro, lazima at least buy a couple of spare parts. Tumenga watu hizi ni trap lessons. Hatu kutopa kila siku na kelele.
Kweli bana.
Tunambia kidogo kuna uko darasani.
Na ukijana mwache ukora bana. Kuna beshi changu fulani. Mwajua kuna 40 days tu fika. Mkana ishi tu kiti lakini. Mwajua kuna beshi changu fulani yako ndani bana.
Lakuni beshi yako.
Mwani
mwishiki yangu, jupia
kwa
ukora
zake
nimefaidika.
But sir?
Sasa uwezi mruka.
Uwezi mruka. But hini kitu wenye unona uneza kana msee, una show msee, msana una like, una mchant, una get. Una mshow mazee. Chorea ama, azinusha kula sesa. Na iketusha wakula nayo, unaweza kumbwa kitu legit. But sasa jii ya diksho utoka hapi.
Ya ukora.
Ya ukora. Chana, hini kuchantu maboyz. Pale hao kumazwe,
unaketu. Mtu ala disetu lazima make difference kwa ekonomi yake saa hii na wewe.
Kisha wana mazuma kula mse. Imejipa.
Uwachia hapo.
Enda legit bana.
lazima utafute njia ku clean up money.
Joase lazima at the end of it all wata come at the end. Si, wageni wako.
Siko na sahi. MPs wame approve nini? Bill mpya ya anti-money laundering manze. Unaona? Sasa hii suspicious account zaone za kufreeze tu yani bro. For like 5 days hivi. Tukikuinvest. Wote kwa hiyo account yako imekuwa na doa all of a sudden. Anza kuja tu freeze the assets. Si ndio kani doa illegal money tunachukua. Itabidi umefunga mabiashara umecook books. Umetafuta auditors.
Namba yangu iko ya US.
I have been running a shop. Hebu umenunua duka. Umetoa million wapi? Umekuwa tu student.
Nani pesa kucheza na bank?
Kwani na si do lazima iwe kwa bank. Lazima iko lazima ndu bro. Hata ukue mjanja aje, lazima utengia tu kwa banks manze. Ndio moke loan fulani lazima utachukua.
Sasa wewe je, kuna watu wapendi bank?
Ha? Lazima bro. Kwanza credit ni tamu, credit card ni tamu. Do unapewa?
Kuswipe.
Titit. Ni tamu.
Eh.
Uko na assets unazapewa credit card.
Chimba do.
Lakini huko nje kuna doa manze.
Kuna doa manze na mayoto analia wana doa.
Ah, bro. Mi tu ni access to things manze.
Those we know.
Wekasta hii, hawana. Tuseme hiyo shini ingehappen. Kari kuliko na hii article. A professor hid a $50 prize on campus. And the only thing you had to do it as a student was read the syllabus. Eh. Sasa wewe umekuwa yoni. Eh? Ingai work. Kwa hizo notes tu imeweka, maybe imezeka tu page 273. Code fulani ya do. Hivo tu. Sasa una sama youth set na leo do. Mindset already. Iko tu hapa chuma manzi. Lazima ulegitimize. Wewe unasema lazima ulegitimize kila kitu. Lazima kwa sana sati ya kulegitimize hizi buildings manze. Daily mina nanga tu MP mtoi wa former famous political figure. Asha pewa chief lai. Daily. Na natu kwa news desk manze. Hizo ndo stories na pita. Kwa hizi vitu, ata kama sana pa vitu ngina 3 years. Ya asha jo for the next 3 years. Mse saume kwa for the next 3 years wana decide NGOs. Wenye NGOs ina operate Kenya, ndo na license NGOs. Njove mzungu anapenda kufungua juu anapata na tax break. Unajua ni kweli? Hizi NGOs nyingi Kenya tu ni two forms of hours wangu pata tax breaks manze. Sidoi mingia kwa NGO na SEA pia ni employee hapa analipua. Sia ndio CEO. Sia nalipua. Sia lazima lipua in millions. Lakini na kazi jumi mazis mevukua sema tinipigio sa story place nimekua. Sa nimekaa hapa naza kuangalia hapa hosi ni moja.
Hosi?
Eee.
Island.
Eee. Eh. Na ni fun. Mwaza ni hizi island ndogo ndogo. Hizi island ndogo ndogo zubu kanda
yerusi. Bado wase si wengi.
Buddha.
Ama wase wame.
Sana.
Gana miti huko.
Se wako bana. Watoi ni wengi.
Unatafutia baba kura.
Kwani we hizi boats zote youth wana row. Ndio kila mtu akwe na one boat. Lazima kuwe unafanya kitu. Pale kwanza lazima fish. Joto kulima inafanya. Ukulima inafanya nini? Samaki ndio tunauzia hizi
mara. Kwa kuna land ya kulima.
Samaki ndio tunapeleka kwa hizi mahoteli, kwa soko, kwa hizi resort. Ah, season of spring up. Si ndio sasa naanza ku realize like Indian Ocean, lakini Indian Ocean ni big. Nilishiki tunafika South Africa. Mi hata yezi ni bookers jayi enda kwa ocean ingine. Niko part of the... Unajua sipi ya tu appreciating ya totamani zime Pacific. Tuko hapa ni... Ndiyasha ni bigi.
Ndiyasha ni bigi. Nda kuna... Hadi uko South Coast.
Nusu ya continent. But sipi ya ni ndogo. We are very small part. We're a very big machine manze. Alafu ndio huko bado tunafanya vitu funny like a man was fined 80k for stealing his neighbor's underwear.
Ati?
Si kuna pa story manze. An embu quota sentenced a father of two after me but underwear mse. Ali break in kwa kija mse akatoka na manda. So mi hata sijui hizo ni story.
Sema ni
Embu. Embu.
Mm. Best una check it.
Kenji kuna crimes funny. Amani, niliuliza hizo last time, Chain. Ni Kenya imeanza kuwa more ghetto hii, ama ni sisi tunaanza ku-notice?
Tunaanza ku-notice bana.
Si ndio? Mm. Just kids kwa tunaishi tu. Kwa tunajibamba tu wanze. Yeah. Unafikia tu hii game, unachiza kisha mazio game umewin. To on to the next thing, I'm supposed to be going home. So I was sent to you. Hey, God. To show the use of foil. Adulting 101. Tabiru umejua foil inafanya nini? Ile salad seal. Yo keto. Tabiru umejua karatasi ni ya nini? Wewe sasa unanonga Ziploc. Unazove kwa adult ni funny. You account for very weird things manze. Vitu ufikiriangi hata kaya. Kuhun pali matulia.
Kampu mpune zengia sopa. Koro ama na mvae.
Una pick. Fikiri?
Fikiri.
Sayu kiingia, unajua aile unaenda. Bro, unajua sections yote. Hata kuna section ingia supo utafika, hata utaturn. You need exactly what you need. Na hiyo what you need is how you need it also. Lazimi kuwa na promotion fulani. Off. Usha time. Si rahisi.
2022
na resolutions. Unataka tuanze kupea resolutions zetu za the forthcoming year.
About podcast.
Podcast ina come tu man.
Tuacha zitupambieni za nimesema.
Watu waanze kujiona kidogo. Lakini acha tu improve footage. Unje footage pia ni mbili.
Bana.
Tuzapiga show aina mbili.
Shata tu apart.
Nina me disappear for a minute. Lakini Nina kuna episode yake hapa pending.
Jana nakula raha sahi.
Sini hata sahi shiki simu hata shiki. Wacha leo nimpeane kidogo. Sisi bado tunashangana a K student who is in court after using fake M-Pesa messages to buy food and drinks worth 189,000. Diamonds. Bro, so mwengi ungekuwa mtaani, ungekuwa niyanako kwa screen hivi. Check it sasa. So kwa fikiria mazee kwa hivyo watu wamegraduate hapa of late. Nyinyi mlikuwa university for learning different things. Education was different in the same university.
Lakini wana jomkora kwa hili mazee.
Kwa hivyo tumekuwa na a lot of bridges wamegraduate.
Unawa tukama hata unapata kukusi hata studio wa KU.
Ni tu mseto amefake hadi hiyo ya student
asha ficha tu rada.
Hiyo kwa student asha fake na hiyo
kwa tu student court unajua.
Hakuna document zote za student. Lakini zatumika kwa courtroom. Hata grounds, hata aishi karibu na university.
Tujulikana umeenda kwa court ya tuwe ni mtu wa streets, tuwe ni mkoro, meletu,
mekoro, tuwe ni TA9. Bro, hii period watu wana scam. Kwanza hizi vya kubai shit online. Buda, utanua jewelry ya hiko. Pente ni mawe. Ube, mtu wa pick up mtani ya mekuletea mawe.
Yes, it is. Nani pata mkoro fulani ya nachapwa?
Kwa streets.
Kwa kosoko tu. Oma de, alikomenda kachukua hizi mapaketi za shuge.
Yeah.
Akajaza mchanga ndani. Mob maliza.
Sand.
Oh.
Ameka sand.
Eh.
Anawambia ni mumia saraisi.
Manze ameuza mob. Ameuza mob don't dance design.
Kwa fa?
So mjomi nimefika hapo napata umadhe na chapo.
Bude.
Alafu ni madem, as in ni kama mango, as in ni madem big, unaketa.
Sadi una feel compassion, kuna empathy
plan. Si mwache kupigi mkumpia.
Nasi ameibia watu.
So ukisikia story hivyo, nye ameibia wasi, hadi unasema uwa.
Apigyo salapata mbili basi.
Okelewa mbili.
Ndiyo achwe.
Lakini ni mzema, as in, At the same time.
Sasa unasema alitumia hiyo huruma.
Eh, anatumia hiyo huruma na
kesho. Alitumia hiyo ni hurumie.
Watu kudaijua. Wewe unajua venye corona imepeleka watu.
Msia amelala njaa juu yako. Amefika wao mako na mchanga kwa uji.
Shuke kwanza nimeisevia ndio ninunue. Wao anazia sana.
Na kwani wewe kwa uji sana na sukari bro.
Sasa hivi wenye mzee, mtu wa kwanza kwenye alifika mtaa akakaa karoti.
Akarot bro. Wait. Unaweza tembea na stand kwa mkono. Lakini unajua jiko kwa paket uonjangi. Kwa nini sukari unaonjanga? Hapo ilikuwa wapi bro? Mad.
Sema jeu ni adoki sumo na kwa na asira zenye ziko.
Hiyo ni hapo. Mob justice there. Mse hata kaa, hata hakumuibia, lakini alifikiria kununua sukari. Anasema ingewaka.
Kama ndio chipo anapika pale amesikia tu ati anatoa tu hiki tu kwa
sifuri. Mafuta yake ndio hii.
Acha nipige huu mwizi kwanza na rudi biz.
Ameacha kutengeneza dough auwe.
Mwizi lazima akuwe punished.
Bro, hizo ni tabia zingine pia za community. Eh? Community vizi. Na kwanza sasa hivi venye kiwatu kinaenda kwa community manze ni people sex habits. Vile washatoa sasa hivi unaweza pewa siko in trial sasa hii injection hii vaccine ya HIV.
Yeah.
Hii inadunga twice a month. Yeah. Yeah, lakini bro unaweza dungwa twice a month just to fuck raw. Sio ni kupenda you just love sex. Hiyo sasa you have established.
Sina kwamba kuna matono medi na sex.
So I'd rather be injected every 2 weeks for to come 2 years just to fuck. But the kind of vaccine
I made in a
bro, kind of vaccine ya COVID don't me made in a. Again, I'll just eventually have to take it. Nimejaribu kuipiga hapa skill moves. Lakini acha tuanze na hii.
Nikaa shit lakini nika
eh ndio kabla tufikia HIV.
Nasikia mse komata kusema ati. Ikitu mtalenga tu lakini mtaichukua.
Hata ikuwa it will be inside your body. Eventually, bro, the world will not allow. Watch out
to kiangalia Avin.
Watch out diga. Watch out kwanza tembe ikuwe sisi washanza stories za nini? Trials za pills. Ngoja pills ifike. Tembe unajua ni rahisi kutengeneza. Hiyo kampuni imezoea pharmaceuticals that used to making pills.
So hiyo kwa nini bado hujachukua vaccine?
Eh buda, wacha waendelee. Bado wana find out shit. See like two weeks ago ndo wali find out what was making no blood clot. Ndio wana find out shit bro. Niko fiti. At least wacha wa find out more shit basi. Wacha. Maybe kuna ingine. Wacha ni ngoja hiyo ingine.
Wana ngoja till the last.
This is now the last one.
Eh.
Lakini rich people wanaendea gani?
Nenda gado niende ni mazana na store.
Yenye inaweza kupatia access, unaweza enda places. Hiyo ndio unataka.
Government inataka kuleta restrictions
home. Ngoja leo tena tuambie iko 40% Omicron infection rate. Hiyo flu yenye tushasema si flu.
Si
mbelekeo ndo ushago homa bana. Eh, bwana nilitoka Nairobi na homa nikapigwa na hiyo breeze fit nikapona. Nimerudi nisha sneeze. Nairobi is different. Na bado kuna watu wana gamble. Mmoja anasema sasa wazee ndio watu wana gamble the most in Kenya.
Wazee.
Watu wazee. Tuzo napenda kubet.
Kinyo,
mwenye wasompea, wasompea
watu dogo
wanafuli kwa wabika. Kubet ni easy money. Yeah,
easy money.
Nilikuwa na 20 bob isha 150, amefurahi. Amefurahi.
Mwenye wataku kwa mamilionera na ma 50 chwani.
Sasa ndiyo sayi kuna amani nlamu. 20 year old young man wanze. Hame kime juwe sa mebetu wa 90k. Ya mse. Ya boss wanze.
Wa 90k.
I bet. Ibe alipewa doi wananunua mimi. Maybe ile ni wholesale mnanunua cement. Si mnanunua cement muuze. Ya ameenda ka bet. Sametumwa na doi sema aende nunua cement. Weke hapa. Ya ameenda ka bet. Ndio ikazama.
Bro, sungika tu audio tu.
Hii kitu. Audio iko tu to vote. Ukwenda 120 yako ingine. Free money.
Unataka kuwa audio
flani. Zot million. Unataka kuwa millionaire. Zee.
Audio tu ile ndo narudisha.
Unabaki na
190 yangu bado.
Umefurahi. Pesa hukuwa nao before.
Lakini audio tu pia inaweza kuzama.
Tafadhali. Hakuna safe. Hakuna safe bet. Na mbengo watu life is a gamble every day. Mi siwezi gamble. What? Brondobana mi usema. This pod is for those who are a day late and a dollar short. Shikuwa leo feeling. You are a day late and a dollar short. That is a regular Tuesday. Lakini binadamu is to shake. No matter how much you may make.
Ai.
Hata kama leo umemake.
Leo hata fanya nimekaa tu ni hivi mtaani hata mtaani leo tu kachuani. Rahema tunakwanga mtu wangu shika hiyo chuani. Sichuani 50 bob. Ndio kuna wazee wa mabrada wazito.
So umesema ndio umekuwa the real big boys. Watu wenye sema demo wote wanaosha vyombo. Demo anakuambia we don't celebrate Christmas. Demo anakuambia sisi kwetu we don't celebrate Christmas lakini kwa sherehe. Hao ndio big boys. Utakonda hii Nairobi. Unakimbia mbio uwezi. Wewe hata si the best athlete. Ushaenda kukimbia na watu wengine. Watu wa nchi ingine.
Tachoka.
Ya mezoea. Ya di esha toka pali yuko kwenye another place. Wanzo nda kwa mkora in another country. Sini
kwa ndaka ni kuliza diyo shi. Nasa nda kwa mkora huko Zambia. Tukwa mkora
kwa mkora. Mili plug Zambia. Buda mimi nauza sasa. Fake. Na kwa nini ya Kenya? Mimi naomba mimi na import vitu kutoka Kenya na wauzia Zambia. Eh.
Nabidi.
Nimeenda kuleta vitu za US Zambia.
Kama bado, mabwe bado hajako kwa mawe. Ndio wanaona msana fika hiyo point.
Ndio hebu imagine sana kuja kukuza di gold fake Kenya. Yesi watu wametupima. Naenda kutusa za hebu acha mimi niende Kenya. Niuzie gold. Siki country yote iko na gold. Mkongo ushabi.
Unjeri kuna boyali mpigio story don't tell. Nikuwa nadhani ana medi na mimi. Tumekutana ni boys no boys tulikuwa na chuo.
Anakuambia aje?
Alikuwa mbele yangu.
Eh, anakuuzia nini?
Tuko tu session na washa kanza. Na brother squeeze na don. Kocha pia na tu ile kidogo ile tu juju.
Eh.
Tulijuana hiyo time kwa hiyo.
Ah.
Kani show manzi hadi hiyo time sana na ingia nataka ingia TZ. Kuna gold wanaende.
Wataendea. Ukapiga research yako kidogo kwambia Tanzania has some gold. Uka believe.
Ndio. Kana mimi show wa shadows huko walishipo before rudi sasa Kenya.
Anakwambia ishamfanyikia.
Haya washaishi huko wakakaa huko ndani bana hata 3 weeks fulani kwa cell.
So anajua kuka 3 weeks kwa cell Tanzania.
Buda, simi kuwana kumbe maboyz wanahasa lapa nje.
Ukaamini. Uka invest in your friend.
Kama mbiwe fanya aje. Enda mtafuta aja. Masama, lazima tukienda huko, lazima mbiwe niko za kitu. Tuzi tuwenda gold, kwa nimi narenda gold.
Ni mimi nimekuja.
Asami nijipanga, uwe fanya aje. Uwe enda la full, kirudu tunisho.
Tunisho.
Uwe enda samba rapi. Uboyz, nimeenda Kisumu, tujuzi juzi na mcheki Kisumu. Sasa ngoweza ilikuwa na medi na medi.
God, ilikuwa kitu waende soon.
Lakini msi ulos tu, ushaona zini msi. Kuna tu wale wase ulo nanga mta, lakini huko isu ulos, kena na rudi. Kuna tu wanapiga mambo kabuli.
Wako some serious business.
Wako some serious business abako street.
Mbuna natafuna tu. Katikati ya episode.
Kile story ule boys ali uwa familia yake ya ndio sijui ni na series gani
hizi makilingivu.
Man.
Lakini hata mimi niliwatch hiyo show nikasema huyo character anaweza ni inspire me. Maybe. So, bro, so kumuka, kuna pa time kabla tuanze kusuru kwa piga story ya Bitcoin. So, saa hii, kuna computer scientist mwenye anasema yule alikuwa the inventor of Bitcoin. Saa ame win case. Ame pa 55 billion dollars worth of crypto fortune sasa. Ato
hiyo story.
Saa ilikuwa yena from a business partner wake. Lakini like for a business partner ka dead. Naona. But sasa si ile unasema si tulinventing na yeye. Naona sasa si mimi nadai percentage ya.
Yeah.
Imagine. Undo msali invent Bitcoin.
Ni Chinese nini
ya? Ah, Australian kitu gani? Yes, ni Australian Craig White. Kijana anajiita Craig White mambo. Lakini bado kuna walitengenezanga jina fulani si dune mmoja. Sandy Karan kama jina yao. Unaona. So just use the internet. Hivyo tu ndo akaunda tu. But sasa si mmoja akisha daddy wanze nao. Msame daddy na all the money.
Kuna familia yake kwa.
Sasa si ya pewe percentage yake basi.
Uzi kula sana.
Mimi nipewe. Mimi bora nimepewa yangu. Lakini ni Bitcoin petu ni kitingine ya ni msali bili, ali make up tu manze. Kwanza venye tu ini holiday season speak, holiday season is where you got a lot of made up shit. Hala tusiingililie. Lakini sa tumekuwa na, kuna flani ni mefend out where manze at Secret Santa. Ya ofisi manze. Sa lazimu baye mse gift. Una pick random name from a pile of names.
Then
you have to buy a gift. Na umta reveal siku ya office party ni nini. Eh bro. Kidogo imebidi ni learn ku fake laugh hapo. Ju unapewa gift, nilipewa fake watch. Bro nilipewa fake watch manzi imebidi hata mimi nimenua watch nyingine yangu. Ju nikawa mbona sina saa.
Acha kunibamba.
On God, hata ningekuja na hiyo fake watch. Imebidi nimenua tu watch yangu yani at least a nice watch naweza afford. Ndiyo waone si ati sikuwa na watch. Sikuwa tinafanga
so,
watch.
Sikuwa tuseme manze joo bana. Una joo msalipumbe watch.
Yeah, asasi sikuwa na kupatia. Sikuwa kupayana na adi muna mklapia bro. Mse adi kuna picha amepigwa kinipia tu fake watch ana smile tu.
I'm not sure.
Bro watch yenisha ribika the moment nimeiva.
I'm not sure.
Yani yo process ya kufanya ile. Yo process ya kufanya watch amenibaia. Something is not working already.
Okay, mseme nyame kubaiya.
Unaweza
kumbe baiya mseme mwingine.
Siko hivi, sasa kitu walifanya. Si vetu waliandika paper, majina kwa papers kikatwakatwa. You pick a name. Whichever name you pick, utabai that person a gift. Umuambi. Alafu tutajua sasa siku ni ya big meeting, watu wamekuja kwa shiriki office party. Alafu unapeana zawadi vinonoa. Mimi kwanza nishapata hapo chief editor Mokora kwa sijui 42 manze. Una mbaya msa kwa 42 nini manze. Uwezi mbaya te hii. Ni mbaya viatu though. Kwanza ya vawa kwa chishu mtu anazo. Sia ye. Saki tulifanyika. Tulifanyika bro. Kwa ofisi bro imebidi nitume dem. Sasi nakanga kanda ya. Au my intern wengine wa madam sindio. Sasa sisi tuta discuss
mse. Oh, ningine naka creepy hebu sema.
Tuta discuss watu tumepata. Inaka creepy. Mbona?
Nimetuma mse.
Ah, si ati nimemtuma. Like sai sasa unajua wako na better rapport na yeye like amekuwa kwa ofisi longer. So mimi nikamwambia mkipiga tu story hebu simuulize. Najua inaka fadi sasa. Muulize tu. Yeah, anaweza penda like sasa tumuulize hata yeye personally. Anza tu kwa story ya gifts. Wewe piga tu story ya gifts. Ili mimi nilimshow piga story ya gifts. Ndio nisikia hata gifts ana prefer. Si vetu msana ongea utasikia tu. So akaanza hapo unajua when you are buying people gifts worth 2000 in shachoka. Then they come with gifts worth 300. So niko like so msana taka tu nitumie hapa 2000 bro. Yangu of my money.
Ashaka limit.
Eh. Na mimi sikirazonta venajua. Doni like ni vitu fani. Wasana nasema hakuna kupita hata.
Different level ya kitu ya chwani. Cheza chini.
Wazungu lakini wazungu weka $100. Eh, sasa wamekuja na uzungu itko Kenya wanze. Na si kila mtu kwa visa analipwa. Nataka kadi kulipo si the same. Hawadai. Washaanza. You know last year there are interns who brought alcohol. Sisi hata si walevi. Unajua tei unaweza pata tei hata ya so nane njina kaa sfiti. Hii unaweza danganya ni tao. Eh, lakini hapo manzeo.
Mtu kama uza tunanulia ni Bible.
Mimi nilibai tu viatu manzeo.
Unaweza nileta Bible, enda ombe.
Sasa yeye pia alibaede eh, watu hapa wa sasa wamebaena mabag cologne kuna msenali baiana tei zilikuwa takwe msumepata mimi ningepata hiyo ati yao my intern ama wase wa camera camera hivi pombe yeye pia ndakufuata tukunywe tunaona pombe fit yenye najua ndakufuata tukunywe nimejoga tu pombe kwa pombe ilikuwa funny bro lakini sasa nililearn hiyo ndio lesson nimelearn how to fake how to show fake appreciation jipya life skill kwa adulting sasa yuko msana anaona kupatia anaona amekusaidia bro kiata kwa kitu amekufanyia anaona amekufanyia favor nikamuuliza mbona demo na ni sawa akikupea pussy cup present lakini sasa tuzi wapea dick gift lakini baada ya kusema za kutetea pongi sendeyo siku watu sasa wamepewa pongi Christmas. Married watu wameoana. Kuna married couples unapewa pussy yenye hadi ishakuwa yake, yenye ushaidishi multiple times and had children. Unapewa wazi sasa hii. Merry Christmas. Unapewa special events. Imagine kuna dema anaona sasa hii akikupa pongo yake. Ana in special event. Sivyo kwa sababu kuna msanda kama kwa demands za kuimprove. Siko ulisema kwa mtoko kupigia hivyo. Ati kuna ati dema ni za kuimprove. Ukoona wewe uone.
Anaweza ati kukuhelpu
bro. Ukoona uone. Si ndio hao. Ya anaona ya kupata hii pussy yake, ame change life yako. Umetoka demu likuwa namuliza. Umeboe kuja change life yako. Nimekundishi and I am still the same. Zizi kuna watu wana feel hivyo manzana. Akiinama hapa kujenge. Your life has changed. Juu anaona kwa na standard. Sindi hata watu wameenda kwa big boys. Big boy anakuwa na ni mal. Anakuwa tu ya yetu ni yani. Kwake ni easy. Wanuru kuna gunu na setia standards huku nje kwa streets.
Watu set standards.
Standard umachia gazeti.
Kuna kina ito kumaweche digo.
Eh. Isha kwa di foreign language.
Unajua yu, saying.
Ati nini ya?
Kwenye kiatu inakufinyia buda.
Oh yeah. Hapo ndi una nini?
Usifuwe buda.
Iyo ndo saizi yako.
Iyo ndo saizi yako. Wana masalena unavaa tisa.
Kuna space. Kuna space ya ujazi. Kuna deficit. Ndiyo mana kila mta nakuwa na demi yangu.
Demi yangu?
Hmm. Unajua tuangwe penye kuna demi miaka yao.
Yangu wako ni ngapi
kule? Z. Mini me simple question. Age mate yako.
Mini me date
yes
mbigi.
Or no. Wacha mbigi. Hata kila mta mekuwa na mbigi. Hata kila mta na mbigi once.
Nisa ni several.
Eh, sawa. Sawa. Poco Hunters. So...
Yes, ni Poco Hunters. As in...
Real grown women. I'm a ladies. What are you talking about? Ladies or grown women? Women? Oh my... Women! You're gone, my
women. Women, yes.
Oh, la roll la women. Siwezi ku judge ai bro. Weka
kwa una mean by ladies. Well, ladies pale mtu mbiki.
So we lady na end work.
Kama za nikuwa mention on 2 years ama 3.
Ah. Hizo ni sio tu ni age mate wako. Kisses metro wako. Demu mwenye mkishana 2 years. Eh. Kwanza wewe. Uwe ni adult, uwe ni woman. Zawa, uwe ni lady. Lakiwa si young lady.
Uwe young lady
kwa mga hape. Young lady ndi, hawa tunasumbwana nao sasa, ndio young lady. Hawa ndo wanaitwa young lady. Ushe hituwa saa, umeitwa saa mara ngapi? Bado, bado ni young man. Kusha hitu wa saa. Sasa hii ime change. Hapo sasa ya deal na ladies.
Hapo kuma over 30s huko.
Hey, mi hata mtu kariba niite. Mi hata inanibamanga muda kiuliza bado niko wow old. Hey, na misho sezeka sana. Hey, hata kama...
Mi hame bado tutu na kato ya ni.
Bado ukei, ukei mze. Ama... Ama that is what you're telling yourself to
do.
Ama that is what you're telling yourself to make young decisions. You want to make stupid decisions. Mshako kwa little Tuesday.
Mdogo. Mdogo. Mdogo mseli mbona leo na jana na nisho. Wote, jana mdogo. Oh. Ali mina feel is family mdogo. Ndio wote akinisho hii bwana anambia kwa 40. Mm. Ana manze 40 na ameshafika mbali.
I shall live kwa hii planet. We had to eat like twice. You bado ni twice. That is almost... said it twice your life. But more than quarter. Away.
I'm going to show. I've come here. I'll be a demo cable. I'll go for 96.
Zenyo tunatawa, squeeze tunazatawa.
Like firstborn wake yo time, firstborn wake yo sahi ni eji yango.
So 1996 ishu ni uwezi toa ball ama?
Si de mega li drop, but alirudi kwa
badai. Si ndo
ishu.
Uwe so juhuna juhu saji madema nazatawa ball wana rudingi chungu.
Iyo du... Kwa
nyo utoe? Ha? Kwa nyo utoe? Anza kupretend hapa like you have children. Na uwe... Na nyi wote ni team fitters deleters.
Bro.
All of you have phone numbers. You have somebody you can call.
Bro, sahi mazo kutia body and ball. Mazo ato hapa
nini. Uwe ni mjinge. Uwe kuwa tuna mtoi sasa. Sahi na ikuwa tuna ayo.
Sige po na jode unapea ball.
Unamoga moga ni nini.
Unamoga kutia tude.
Umezuba ni nini.
Flani tu flani. Fala flani.
Uwe ni MP amelala bunge. MP wewe watu wamekupigia kura. Watu wa discuss bill. Oh my dears. Unamu tu hii.
Ah, zi. Kuna wasi sasa wenye. Yo kuto wazi. Wakotu hii.
Sasa sema. Si usamanga utasema ikuwe decision ya demu. Lakini ukona preference. Ukona preference.
Kwanza manze demu anakupigiaga.
Eh. That is a very serious phone call, bro. Nimepiga kuna vitu hesabu zimefanyika siku zimepitika test zimefanyika lazima test ifanyike mimi hujaona nini macho yako ni mbaya test
your shit
test buda na unataka proof lakini shida proof unza tumeonga ile moja kitambo fulani hata ya rafiki yake. Kwani wewe unajua? Wewe unajua? Si inaweza fanyika?
Ndio.
Easily. In fact, how many times has it happened?
Siko ubaya ni.
Adu, you think it has happened to you?
One call nikipigwa anga mimi kwa like mimi mmesota nataka tu.
Eh. I have had such thoughts. Ju da sasa tumeenda kutoa do 50-50. Niyo unatoa ndo. So ulisikia fiti ukimwaga ndani. Uliachiwa ufanye vile unataka. Ndiyo ya consequence. Nye pia si tumeishi maisha bila consequence bro. Walai. Ama kitu ni consequence atuoni nika ni consequential.
Mi personal don't decide.
Haa.
Ati nikuwe na dem.
Ati nikuwe na. See you're still fucking somebody's daughter. It can happen to you any day, anytime, anywhere. Sasa tu vile unasikia fiti a show up nimetoka show up. Sasa ume have a very
streets bwana.
Leo kwa streets. leo uko huko kizani au jaka
atuna mama
buda eh hapana mimi sasa ziko na dem sai hiyo pongi tu up all the time mimi naweza pia mimi hadi same mtu anishia dem yake na hujampea ball na kuupload vizi jojo mzadi dem mwenye unaisha dinayo ndani the
number of ni boy mwenye anajua ku
kupull out, unajua kupull out manze. Uwe, kwanza hiyo ndio kwa unaishi na dem style. Usifikie tu kwa tu na do na ama patience, usikue na do na patience. Pia your pull out game is immaculate. Jo unajua unaweza kuwa umekaona watch ball ushapigwa head, ushadinyo ushamwaga ndani. Adu ana yeye anataka leo ukae home usitoke. Unajua ukishanata asubuhi ushakaa. Wezi ushazubana, teme teme tu hapo na... Broja ve Google kurudisha memories. Ati I remember this day. Iwe udisha fulani ya... Ati dema ntema na... Mashanguni na hindi. Ati video fulani. Dema ntema na maboksu wa kijani.
Mabungodio de.
Lakini uni nani? Ayonyeshi usake. Like... Nakubati nilipostia tu hug. Ya madem. I was very young.
Wako mepita na obuda.
Hizo zilikuwa utoi tu ya lakini tena nikaona kupita na nguo
ile kuna msali ni show hizi local
ni rahisi
azena zikogi zikogi strict na hadi unaweza sneak in bro
joint hata mimi nilifikiria the whole time
hadi kuna time mazini kwa ndo coast ema
zile bili nimebeba zi but sina kuna job bro during the flight una feel hivyo hapa ningepita tu wewe juu uji tu left side
research nilipigwa dini ningepita
uji kutomza naona uji kutomza naona
lakini kuna boys wangu leni show
bro because jaro tashishiko kesi jaro tashishiko bro
Qatar
unaona Qatar na ngwai
so Kenya li happen hadi
hapo hizo za nguo hizo za nguo
hadi
kofia
tani Michael wewe ujue
alikayo nguo ile ali plan
chill ni kushow bro. Chill ni kushow bro
tuseme hivi today you know you're flying you know you're going to wear this hat
no
why would I put weed in the hats
alijo yale fika huko manzana fungua ada si ati yo dio yeye amefika
kijani
pia amekangea kwa siku moja amefungua manzana
hadi siku moja unasema kofia umetembea ni Qatar a few times
After 2 days you have
pinga mimi nimepinga bro
for real as in
weka ush kwani unapatanga okay, surprise
so kenye naweza happen ni unaweka ngoi kwa ngia kwa kupita na airport
lakini watu pita na hadi cocaine hizo ni vitu mengizo kwa matako vitu memeza
mimi
ni vitu lazima udang
matako nayo
vitu lazima uteka shit
yanayo
shit na save ima shit You must look at your shit after you've taken it.
I don't know how to
suck a dog, man. Ukiendanga usi daktari kuuliza ulidang nini, nikawe uangalia. Sawa nimechafua rada. Very important question. Mkitoka dates. Na narudi na take away. Leftovers ni za nani?
Leftovers unachema wei.
Ai mimi ni mtu amelipa.
Huh?
Bro, dishi kali imebaki nyingi. Si ati
Okay.
Ni ile fomu umeenda umenua a platter of shit.
Unajua sema story ya date nini nikakumbuka ji wangu fulani. Shout out to Arodi.
Ile darada kipiga formula 1.
Arodi alisema atawa yenda date.
Mbona?
Yaani ji.
Anajipeleka tu solo date.
Ji.
Yeah, lazima drop question. Umeko on blast on this episode.
Wala mwenze wa story ya Deda Denika. Wale areali ni bamba na story.
Aezi enda.
Kuna tu maboyo wenye. Yo shit me.
Zimi enda for me. Ndoni mi kwani miss jai enda aze manze.
Yes, unaenda anga bro.
Si, eh, lakini si pia for me. Ni ingia pana bicha meiva.
Mwadewe na bidu mekambia wama demo nyana.
Hakuna. Wacha wa nibambe.
Wama demo na kulipia rent na watuwa.
Wacha wa nibambe peke angu. Muone nasikia fiti. Chana na mimi.
Hey, mazama de mwana lipia maboy rent man.
Ni mkiaza kuingiza other niggas in there. Maybe your friend is funnier than you. Your friend might have a dollar more than you. Hiyo imetosha. Hiyo tu. A nigga who is better than you with the one thing. Hiyo imetosha tu kurukwa. Sinyi mleta wenu. Mbona wenu mnileta yake?
Ni kejani.
Nimekuchandikia tayari kwa kitanda in case umwage. I was very considerate. That is a date. Was our date to tell kwa kitanda. Hey, you're the trap lesson of the day. Date to tell kwa kitanda. Hey, you're ngori waze. Wasema si pia nafaa tuzame. Nafaa tuzame, watu wakizame manze.
Tabidi jo. Nitu manze kila mse naona mbogi yote memanda chuo.
Chua, manze hata mimi nimekuwa nikiona. Kini meikubali tu.
Hey.
Mtashangaa tu.
Hey, wana tu job, mwita job.
Bara ni question, respect me a little bit.
Nataka niende graduation party za mamori.
Nimengoja yako sijaona.
Very soon.
Hata sisi tuko tu hapo tu.
I'm a student.
I am learning on the job. This is the only way. I am learning on the job. Hata kina jalango wame graduate to 10 years into the job.
Bana.
Zetu zina come to bro. Hatu ikimbizi sana. Hey. Lakitu wasema aja manze. Refest period tukimaliza. Mina shout out. Ule msemi kwa kiteka wa shdemu wangu. We are now happier than ever. Sikizi ya radikizani kame furai sana.
Alikini yu jama atakulia tu
yu. Anatujenga fiti.
Kuna siku atapewa tu.
Nikona independent girl dem.
Kuna siku atapewa.
Buda siku yu kifika ni siku ya? Ni siku ya ako. I was among every dog as its day. Ama atikulala yu leso.
Eh.
Eh buda. Shamba tu kwa enjoy episode. Kuna zingine kama 21, 22 hapo wamesikia, wanaweza sikia.
Yeah.
Na pia wanajua 22 tunakuja na zingi. Na zingine manze. Hey. So peace out. But the ujo Mrs. Closed the most searched. Nini? Category kwa Pornhub zai. Wacha tutoke hapa.
Eh.
Za tuzame, tuzime.